Authority, ekitongole ekivunaanyizibwa ku byeddagala mu ggwanga, kiggaddewo amaduuka agatunda eddagala 15 ne kibowa n'ebisanduuko 26 ebirimu ebika by'eddagala eby'enjawulo, byonna nga bibalibwamu obukadde bwa siringi za Uganda 65. Mu kaweefube gwe kikulunguddeko wiiki ennamba mu bitundu eby'eteeso sub-region mu buvanjuba bwa Uganda. Dr. Tom Makumbi, Regional Inspector of Drugs mu bitundu eby'obukiiko bwa kkono bw'obuvanjuba bwa Uganda, yasinzidde mu Soroti City n'agamba nti bagenze bazuula abantu abatali bamu abatunda eddagala mu ngeri emenya amateeka mu disitulikiti y'e Kabera Maido, Ngora, Karaki, Kapera Byong awamu ne Soroti. Bagamba nti bazudde obuduuka obw'ekimpatiira obugenda butunda eddagala kyokka nga tebulina na bbaluwa ezibukkiriza eza layisensi. Dr. Makumbi agamba National Drug Authority era ekigendererwa kyayo si kubonereza bantu, naye okubakwasisa amateeka bakole ekintu ekituufu. Dr. Alfred Ayomu Akali, Senior Inspector of Drugs, kwekubira abantu omulanga bafeeyo nnyo okwetegereza bwe baba nga bagula eddagala, baleme kugulaagula ku butale buli we basanze. Abakugu abatunuulira